halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa isniin 12ka bisha Ebril sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur. qodobada idaacaddayda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ka digay in golaha shacabku muddo kordhin u sameeyaan madaxweyne Farmaajo.
waxaan wada ognahay madaxweynaha xilligiisa waxay ku asteysneyd 8 February, 2 bilood iyo 3 maalmood taqriiban ayuu joogaa sharci la-aan madaxweynaha kursigiisa. haddana wuxuu ka shaqaynayaa in extension sharci daraa uu sameeyo. baarlamaanka waqtigiisu waa dhammaaday, madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday, waana waa dad jilcan, ma qaadi karo maanta extension. waa xaqiiqo.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan guddoomiyaha shirkadda xawaaladda World Remit oo mashaariic horumarineed oo ku kacaya $500 million ku bixinaya Somaliland. warbixin ku saabsan waxtarka tallaalka COVID-19 iyo sida uu uga socdo dalka Maraykanka, rabshada ka socda dalka Ireland oo ay ku dhaawacmeen in ka badan 80 askari. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida waxaynoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. dalka Suudaan ayaa ka heli doona lacag gaaraysa $400 million Mareykanka dalka isku taga Imaaraadka Carabta si ay ugu maalgeliyaan wax soo saarka beeraha, gaar ahaan xilligan kulaylaha iyo kan qaboobaha ee soo socda, sida ay qortay wakaaladda wararka ee dowladda ee loo soo gaabiyo Suna. Sacuudiga ayaa hore u ballan qaaday inuu bixin doono $3 billion ah sanduuq lagu maalgelinayo dalka Suudaan, isagoo ku dhiirigeliyay wadamada kalena inay ka qayb qaataan sanduuqaasi. sida wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay wasiirka dowladda arrimaha dowladda Khaled Cumar, bishii March, Suudaan ayaa horaantii bishii hore waxay sheegtay inay heshay dhaqaale gaaraya $1 billion oo ay ku yaboheen Sacuudiga sanadkii 2019. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa si wada jira waxay ugu yaboheen oo kale $3 billion Mareykanka ah dalka Suudaan, waxaana saraakiisha waddankaasi ay sheegeen inay heleen $750 million oo lacagtaasi ka mid ah, oo ay ka mid tahay $500 million oo bangiga dhexe ee Suudaan lagu soo shubay. maleeshiyaad looga shakiyay inay ka tirsan yihiin kooxaha xag jirinta ayaa weeraray xafiisyo dhowr ah oo hay-adaha gargaarka ay ku lahaayeen dalka Nigeria, waxaanay dab qabadsiiyeen xafiisyadaasi. waxay tani sare u qaaday walaaca laga qabo ammaanka shaqaalaha gargaarka ee ka howlgalaya gobolka ay xasaradu ka jirtay ee waqooyi bari dalka Nigeria. ma jirin cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay degmada Damasak sabtidii, waxaase markiiba soo xoogaystay tuunka laga qabo kooxaha mayalka adag ee Boko Haram inay weerarkaasi ka dambeeyeen. Edward Colon oo qaramada midoobay u qaabilsan xiriirinta howlaha gargaarka ee Nigeria ayaa muujiyay walaaca uu ka qabo inay waxyeelo soo gaartay dadka rayidka iyo shaqaalaha gargaarka kadib weerarkii habeenkii Sabtida, wuxuuna sheegay in howlihii gargaarka ay ka wadeen Damasak la dhimi doono, waxaana taasi ay saameyn doontaa 8,800 oo barakacyaala oo ay caawinayeen hay-adahaasi. hay-adda qaxootiga ee dalka Norway ayaa iyana sheegtay in weerarkaasi uu khatar gelinayo shaqada iyo shaqaalihii gargaarka ee gobolkaasi.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysa halkaa ka dhageysanaysaana waa V O A Washington. aynu ku bilownay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ah guddoomiyaha golaha ay ku bahoobeen musharaxiinta mucaaradka ayaa ku eedeeyay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo inay sameynayaan muddo kororsi xilli maanta lagu wado in golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu kulan ku yeesho magaalada Muqdisho. Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ay shirkiisa jaraa'id ku wehelinayeen siyaasiyiin ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. waxaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow.
shirkan jaraa'idda uu xalay saqdii dhexe magaalada Muqdisho uu ku qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed oo ay hareere taagnaayeen Ra'iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu ku sheegay in kulanka maanta baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya uu ku yeelanayo Muqdisho la damacsan yahay in muddo kordhin 2 sano ah loogu sameeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ee Farmaajo taasina aysan aqbali karin.
Waxaan wada ognahay madaxweynaha xilligiisa waxay ku asteysneed 8 February 2 bilood iyo 3 maalmood taqriiban ayuu joogaa sharci la'aan madaxweynuhu kursigiisa. Haddana wuxuu ka shaqeynayaa in extension sharci daraa uu sameeyo. Baarlamaanka waqtigiisu waa dhammaaday, madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday. Waxa kaliya maanta u furay waxa waaye wadahadalkaas iyo gogosha fidsan in laga gaaro heshiis loo dhan yahay oo keena doorasho in lagu aado. Dad badan oo Soomaaliyeed runtii maanta ma filayn in waxaanu dhici karaan. Inshaallah dad badan marka ay dhahayeen waxaasaa soo socda waxay arkayeen inay tahay arrin aan suuragal ahayn, laakiin maanta waa dul taagan.
Shariif Sheikh Ahmed ayaa qeexay in hannaanka dowladnimada Soomaaliya uu yahay mid jilicsan, isla markaana dalka uusan aqbali karin marka loo eego siyaasad ahaan, ammaan ahaan iyo dhaqaale ahaanba in xilliga la aado muddo korosi, iyadoo dhinaca kalena uu wada hadal socdo sida uu tilmaamay.
Waa dal jilcan, ma qaadi karo maanta extension. Waa xaqiiqo. Dhaqaale ahaan uusan u qaadi karin, siyaasad ahaan uusan u qaadi karin, bulsho ahaan uusan u qaadi karin, dhinac walba haddii laga fiirso uma qaadi karin. Waxaan la soconaa dhaawaalihii dalka waa burburay, hay-adihii ee mataqaanaa dowladda kulligooda waxay barashar saarayaan ganacsatadii. Sidaasoo kale waxaa barashar la saarayaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba. Marka dulqaadka oo intaas la eeg waxaa loo sameynaya waa qaran jacayl.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa sidoo kale dowladda ku eedeeyey in siyaasadda loo isticmaalayo ciidamada dalka, isagoo intaa ku daray in keliya loogu talagalay ciidamada inay nabadgelyada ka shaqeeyaan lagana fogeeyo siyaasadda.
Ciidanku waxay ogolaadeen naftooda, waxay ogolaadeen waqtigooda, waxay ogolaadeen dhiiggooda, waxaana loogu talagalay inay ka hortagaan cadowga Soomaaliyeed. Waxaa la socotiin iyadoo lagu mashquulsan yahay xukunka in lagu booba qayb ka mid ah, qaybna magaalada daafaheeda lagu dilaa oo ay ku dhammaanayaan, ay ku dacdaraysan yihiin. Marka intaas waxaa sii dheer in la qaybiyey oo loo qaybiyey qayb dhow oo la daneeyo iyo qayb ciidanka ka mid ah. Taasna waxaan u aragnaa burburin ciidamada qalabka sida, gaar ahaan ciidanka militariga. Waxaan ugu baaqaynaa saraakiisha ciidanka inay ixtiraamaan sharciga, una hoggaansamaan sharciga, dibna u fiiriyaan waxa loo aasaasay.
Hadalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed ayaa ku soo aadaya iyadoo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeelanayo kulan la sheegay in looga hadlayo arrimaha doorashada. Hase ahaatee, marka laga yimaado hadalka Shariif Sheikh Ahmed, lama ogeyn xildhibaanada ay muddo kordhin samayn doonaan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Gudoomiyaha shirkadda xawaaladda World Remit ayaa sheegay in mashruuc maalgelin ah oo loogu magac daray sahamiye oo ku kacaya lacag dhan $500 million islamarkaana soconaya muddo 10 sano ah uu ka bilaabay Somaliland. Mashruucan maalgelinta ah toddobaadkii hore ayaa lagu daahfuray magaalada Hargeysa, waxaana kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylici iyo wasiirada qaabilsan goobaha mashaariicda laga hirgelinayo, sida waxbarashada, caafimaadka, tiknoolajiyadda iyo shaqo abuurka, oo dhammaantood sheegay baahida loo qabo in adeegyadaasi kor loo qaado. Gudoomiyaha shirkadda World Remit Ismaaciil Ibraahin Axmed ayaa VOA-da u sheegay in lacagtani uu ku bixinayo maalgelintani ay tahay mid isagu uu leeyahay, islamarkaana fulinta mashaariicdaasi uu gacanta ku haynayo muddada markaasi 10 sano ah ee uu soconayo. Sahre Cidlo Nuur ayaa qadka telefoonka ee magaalada London kula xiriirtay, waxaanay ugu horeyn weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo mashruucan horumarinta maalgelinta ee ay daah fureen.
saraay waxaan daahfurnay Sahamiya Foundation oo aan anigu shakhsi ahaan u maalgelinayo. Dabcan lacagtu waxa weeye waa hantidaydii Worldbit ku jirtay, laakiinse waa foundation ka madax banaan Worldbit. Sahamiya Foundation waxaa ka shaqayn doonaa mashaariic horumarineed oo ay ka mid yihiin waxbarashada, caafimaadka, iyo kor u qaadista halabuur ganacsi oo kobco dhaqaale iyo shaqaabuur sameeya. Mashaariicdana waxaa ugu horeeya oo aan ku bilaabaynaa mid wax ka qabta literacy-ga dadka wax akhriya. Imika qiyaastii 95% Somaliland oo aan doonayno in la gaarsiiyo 99% oo la labanlaabo. Marka waxaanu imika dhowaan diyaarinay oo aan launch gareynay barnaamij oo yahdo Daris oo aan ugu talagalay dadku inay si fudud ugu bartaan akhriska iyo qoraalka af Soomaaliga. Barnaamijka laftiisa Daris waxaa kale oo qorshaha noogu jirta in loo isticmaalo in dadkii aan fursadda u helin iskuulada inay helaan waxbarasho dugsiyeed oo lasoo koobay, oo markaa dadka u suura gelisa inay waxbarashadii sii wataan ama xirfad kale oo aan iyagana bari doono ay ka helaan barnaamijka aanu samaynay.
Waan gartay Ismaaciil. Marka haddaynu laba u kala qaadno arintan ku saabsan Daris oo ah qaybta waxbarashada, ma lacag baa laga qaadayaa qofkii mashruucaasi ka faa'iideysanaya Daris ee doonaya inuu waxbarto, mise qaab lacag la-aanay dadku ku helayaan?
Adeegyada aanu bixinayno oo dhan aynu ku tiri jirnaa waa kuwa lacag la-aana. Marka barnaamijka Daris oo kale, qofku lacag la-aan ayuu ku baranayaa qofkii maalintiiba 10 daqiiqo oo keliya xataa siiya inuu akhriskii iyo qoraalkiiba ku barto. imika barnaamijkan subaxnaha ku jirta sheekooyin u suura gelinaya qofka inuu sii kordhiyo akhriskiisa oo uu runtii ka gaaro heer xataa waxbarasho kale uu markaasi uga gudbi karayo waxbarashada kale aan iyadana soo wadno.
Marka Ismaaciil, qaybta kale ee mashruucan horumarinta ee aad sahamiye ugu magac darteen, meelahee ayaad u doorateen maalgelintaasina ku samaysaan?
Horta qaybaha kale aan doonayno ama adeegyada kale aan doonayno ka qaban wax kamid caafimaadka, dadka ganacsiga halabuurka sameynaya ee u baahan gacaqabashada, u baahan tababarka, u baahan maalgashiga, waxyaalahaasa kamida waxa aanu waqtiyada hore ka shaqayn doona. Barnaamijkan 10 sano ayuu soconayaa oo imika waa bilow. Marka sababta aanu runtii u dooranay waxyaabahaasi waxa weeye waxaanu aragnay muhiimadda gaarka ay u leeyihiin Somaliland inay la jaanqaado isbedelka dunida ka socda ee lagu guurayo dhaqaale ku dhisan aqoon iyo technology casri ah.
Waan gartay Ismaaciil, waxaad arabka ku dhufatay in adigu lacagtii kuugu jirtay shaqsi ahaan shirkadda Worldbit aad mashaariicdan horumarineed uga faa'iideynaysa Somaliland, yaa garab kugu siinaya ma dowladda mise hay-ado, yaa ma jirtaa cid gacan kugu siinaysa oo mashruucan kaala qayb galaysa?
Horta mashruucan dadka Soomaaliland aan usoo bandhignay ayaa ka qayb qaadan doona qof waliba wixii uu farsamo ama fikrad kusoo kordhinayo. Laakiinse foundationka Sahamiya Foundation ayaa ka mas-uula dhaqangelin.
Waan gartay
runtii muddo hore ayaan doonayay inaan mashaariicdan bilaabo oo waan u heli karaya lacaga lagu sii bilaabo. Sababta ugu muhiimsan ee dib ugu dhiga waxay ahayd waxaan sugayay inta aan waqti u herayo. Nasiib wanaag maanta Worldbit waxay gaadhay heer ay aniga iga maarmayso waxba aanay iga baahnayn. Kolkaa waxaan fursadu helayaa inaan waqtigayga inta ugu badan geliyo mashaariicdan. Qaabka markaa aanu u shaqayn doonaa uu ka duwan yahay kii kuwii foundations u shaqaynayeen ahaa inay iyagu maalgeliyaan mashaariic kale hirgelinayso. Mashaariic waxa weeye inaanu anagu mashaariicda toos u dhaqangelino oo aan weliba khaasatan anigu u maamulo sidii aan u maamulayo Worldbit. Marka cid kale uma sii wakiilanayo inay mashaariicdaasi fuliyaane. Waa kuwa aan doonayno inaanu dhow gacanta ku hayno.
Marka shirkadda Worldbit oo aad madax u tahay ama aasaaseheedii aad tahay, muddo 10 sanadooda horumar ballaaran bay ku samaysay shirkaddu, iyadoo weliba kusoo beegantay xilli adduunka qaabka lacagaha laysugu xawilaa adag yahay, lacaguhuna ay noqdeen waxyaabaha ugu badan ee dalalku ay aadka u ilaaliyaan ama la joojiyo xawaalada badan. Sidee idinku suurto gashay Ismaaciilow xawaalada amaba shirkadda Worldbit oo aad aasaastay muddada kooban inay horumarka ku samayso?
Horta wax waliba kama soo hadaan seeska loo dhigo qaabkii aan u bilaabay warhid waxa hirqaabaan ugu talagalay in waddan kastoo aanu ka shaqaynayna shuruucdooda aanu marka hore horta fahamno dabadeedna sidooda u dhaqan karino, isla markaana la nimaadno in dadka aanu soo bandhigno waxaanu samaynay iyostaan marka horeba ugu talagalay inaanu noqono shirkad si saxa u shaqaysa, iska ilaaliso waxbadmadowo muddada dheer shirkadii aan wax yeelin.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha shirkadda World Remit Ismaaciil Ibraahim Axmed, waxa uu warramayey Sahra Cidla Nuur.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. meelo badan oo ka mid a dunida waxaa si xawliya uga socda tallaalka xanuunka covid 19. dalkan Maraykankana waxaa ilaa hadda la tallaalay in ka badan 180 milyan oo qof. dadka ugu badan ee ilaa haatan tallaalka qaatay waa shaqaalaha caafimaadka, dadka da-doodu ay ka weyntay 60 jirka, iyo sidoo kale shaqaalaha haya howlaha muhiimka ee bulshada oo iyagana la tallaalay. iyadoo meelo badan oo dalkan ka midana uu tallaalku u furan yahay qof walba, waxaa sidoo kale la geeyey masaajidada iyo xarumaha bulshadu iskugu timaado. haddaba sidee Soomaalida dalkan Maraykanka ku nool ay uga faa'iidaystaan fursadahan tallaalka? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan inoo haysa. ololaha tallaalka xanuunka covid 19 ayaa si weyn u socda, waxaana bulshooyinka kala duwan ee dalkan Maraykanka lagu dhiirigelinayaa in ay qaataan tallaalka si xanuunkan oo aan dawo lahayn loo xakameeyo. meelaha qaar waxaa tallaalada la geeyey goobaha kala duwan ee cibaadada sida kaniisadaha iyo masaajidada dalkan. soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinka lagu dhiirigelinayo in ay qaataan tallaalka. haddaba muxuu yahay faa'iidada tallaalkani u leeyahay bulshada ama qofka qaadanaya? waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Cabdiraxmaan Madarar oo ka howlgala cisbitaalka Hanabin ee Minnesota, sidoo kalena baraka ah jaamacadda Minnesota.
tallaalkan faa'iidada uu leeyahay xanuunkan uu leeyahay runtii lama soo koobi karo. si kooban haddaan u sheego, fayrastan waxa keliya oo lagaga guuleysan karaa waa jirkaagii oo difaac u yeesho iska daafaca fayras, maxaa yeelay dawo lagu daweeyo ilaa hadda ma laha. marka haddaan su-aashaada kusoo noqdo, tallaalku waa sida keliya ee lagu xakamayn karo xanuunkan dadkii dee dhibaatada aada ogtahay ku haya.
dalkan Maraykanka iyo guud ahaan caalamka waxaa xayiran noloshii iyo dhaqdhaqaaqii bulshada tan iyo markii xanuunkani bilowday sanadkii hore, taasina waxay saameysay qoysas aanan is arag iyo weliba dhaqaalihii dunida oo qalqalkalay. waxay culimmada caafimaadku qabaan in sida keliya ee looga gudbi kara ay tahay tallaalka oo la qaato. haddaba sidee Soomaalida dalkan uga faa'iideysanayaan fursadan? waxaan su-aashaasi weydiiyey Maryan Caabi Ducaale oo ah maamulaha hay-adda Global Health Education and Development, haddana ka mida dadka dhiirigelinaya in tallaalka la qaato.
soomaalida Columbus iyo nawaaxigeeda degan Ohio, state-ka Ohio, waxaa ka jira isku daya badan oo wasaaradda caafimaadka oo hadda sirigan oo kale Columbus ay rabteen inay ku gaadho dadka laga badan yahay oo soomaalida ku jiraan. runtiina dad badan baa la shaqeeyo hay-adahaas kala duwan oo soomaali ah. marka waxay noo sameeyeen brograamo masaajidda iyo meeshan communityga association, Somali Community Association, bay keeneen talaalkii. waxaana la yiri dadka ha qaataan. soomaaliduna sidii hore hadda way ka duwan tahay oo runtii way danaynayaan. dad badan baa isoo wacaaniga oon ku xiraa gabdhaha dadka diiwaan geliya. marka waxaan isleeyahay dadku way rabaan, fursadiina way jirtaa weli.
meelaha tallaaladan la geynaya waxaa ka mid a masaajidada. haddaba maxay culimmadu ugu baaqayaan bulshada si ay fursadan uga faa'iideystaan? waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra ee Minnesota.
bismillah, su-aal fiican weeye. tallaalku wuxuu qofka muhiim ugu yahay, qofka caafimaadkiisa inuu ilaaliyo diin ahaan waa waajib. waxaa kaloo qofka waajib ku noqonaya dadka la xidhiidha isaga, qoyskiisa, caruurtiisa, communityga ama dadka dariskiisa, dadka caafimaadkooda inuu ilaaliyana waa waajib kaloo saaran weeye. waxaa kaloo waajib kaloo saaran insaani ah bini aadamka dantooda gudi caafimaadkooda inuu ilaaliyo. qof walba oo fursadan hela inuusan muxuu ahaa dayicin ee uu qaato si uu naftiisan u ilaaliyo, qoyskiisa u ilaaliyo, dariskiisa u ilaaliyo, bulshada kalena u ilaaliyo. intaa inaan samaynana waa mas-uuliyad diineed oo waa ka nabigu leh kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi. qof walba waa ilaaliye, qof walbana wuxuu ilaaliye ka yahay wixii muxuu ahaa loo dhiibay. marka naftan waa la inoo dhiibay inaan danaheeda iyo caafimaadkeeda ilaalina mas-uuliyad ina saaran weeyaan.
dad badan ayaa u arkay in talaalkani uu kala wanaagsan yahay marka la eego samaqabka qofka qaadanaya iyo difaacaba. Haddaba muxuu yahay farqiga u dhexeeya talaaladan? Dr. Cabdiraxmaan Madar ayaa mar kale ka jawaabaya.
talaalada laba jira ugu soo horeeyay oo wadankan Mareykanka labadii ugu horeeyay laga ansixiyay waa Pfizer iyo Moderna. waxaa jira mid saddexaad oo AstraZeneca la yiraahdo, waa AstraZeneca kambaniga la yiraahdo jaamacadda Oxford wada sameeyeen oo Yurub Ingiriiska lagu sameeyey, laakiin Yurub oo dhamaan badan iyo Afrikaba kaimika la geeyey. ta afraadna waa tu Mareykan lagu sameeyo Johnson and Johnson la yiraahdo J&J. marka afar baa jira: Pfizer, Moderna, AstraZeneca iyo Johnson and Johnson. afartaasi anu waxaan oran karaa ka ugu wanaagsani, halkaa loo dhegeysto, talaalka ugu wanaagsani waa ka aad heli karto sida ugu dhaqsaha badan. waxaan uga jeedaa afartaa talaal ma kala wanaagsana. talaalka inoogu wanaagsani waa ka kugu soo dhaqsa badan, maxaa yeelay viruskii way tarmaysaa, dhibaatadeedii bay keenaysaa, hadday sii tarantana way isbedelaysaa, nooca cusub baa imanaya. sida ugu fudud ee danta qofka iyo danta ummadda iyo danta caalamkuba ku jirta waa talaalka kuugu horeeya inaad qaadato.
maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa ballan qaaday in toddobaadyada soo socda qof walba oo qaangaara oo ku sugan dalkan Mareykanka uu heli doono talaalka xanuunka COVID-19, taana ay tahay wadiiqada keliya ee dib nolosha caada ay ugu soo laaban karto. Ra'iisul wasaaraha dalka Ireland ayaa ka digay isku dhac diimeed oo ka bilaabma waqooyiga Ireland, iyadoo ay ka dhacayeen maalmahan rabshado ay ku dhaawacmeen in ka badan 80 askari oo booliis ah. xiisadan ayaa ka bilaabantay meelo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Belfast habeenimadii Jimcihii, iyadoo dadka qaar ay booliiska ku tuurayeen quraarado ay ku jiraan patrol iyo jaajuurka guryaha lagu dhiso. warbixina muraahasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
rabshadaha noocan ahi way ku yarayeen wixii ka dambeeyey heshiiskii caanka ahaa ee The Good Friday Agreement ee waqooyiga Ireland sannadkii 1989 bishii Ebriil 19-keedii. laakiin ismaandhaafka siyaasadda jaaliyadaha deegaankaas ku nool waa mid soo jireen ah oo qarniyo socday. magaalada Corleen oo ka mid ah meelaha lafdhabarta u ah xiisadda waqooyiga Ireland, booliiska ayaa isku hor yimaadeen dad aad u tiro badan deegaamada u dhowna. sidoo kale rabshada ayaa ka socda. baabuur ayaa lagu afduubay magaalada Belfast, askarta dhaawacantayna tiradeedu waxay iminka gaadhaysaa 88 askari. sabtidii ayay ku beegneen sanad guuradii 23-aad ee heshiiskaasi, taasoo hoos loo dhigay maamulkii dowladda Britain ee gobolkaasi oo 3 qarni in ku dhow ay hayeen. cabdicasiis muuse oo ka faallooda arrimaha Ireland degana magaalada Dublin ayaan weydiiyey bal halka ay xiisadu marayso.
rabshadaha waqooyiga Ireland ayaa si kedis ah u bilaabmay Arbacadii, iyadoo iminka ay ka soo reynayaan, waxaana dhaawacmay 90 booliis ah, waxaana inta la og yahay la xiray 10 qof oo u badan caruur iyo kooxaha gaankiiska ah ee galbeedka Belfast sida booliisku sheegeen, kuwaas oo booliiska ku tuurayay dhagaxaan gubayayna gidaarka nabadda ee Belfast. ayaamahan arintan ayaa kusoo beegmaysa xayiraadda COVID-19 iyo yaraanta miciishada kaga timaada Great Britain oo jeekin dheeraad a marta ayaa sababtay in ay rabshadahan sii socdaan. arintan oo ah arin taariikhiya oo jirtay sanado badan oo ku saabsan qoomiyadaha halkaasi.
rabshadaha waqooyiga Ireland oo in muddo ah socday ayaa waxaa ugu yaraan ku dhintay 3,600 oo qof, inkasta oo ra'iisul wasaaraha dalka Ireland ka digay in iska hor imaadyadii diimaha ay dib uga curtaan waqooyiga Ireland. dhinaca kale waxaa jira in ay xiisadani qayb ka tahay ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain ayaa sidaasi qaba.
cabdixaafidow, waxaa jira dhowr sababood oo la xidhiidha rabshadaha ka jira waqooyiga Ireland, laakiin qodobka ugu muhiimsani waxa weeyaan uu kasoo horjeedka kooxda daacadda oo ah waddanka UK ay kaga soo horjeedaan xuduudda badda ee la dhex dhigay iyaga iyo UK inteeda kale, si loo meel mariyo heshiiskii uu waddankani kaga baxay midooda Yurub, iyo saameynta uu ka bixitaankaasi ku yeelan karo heshiiskii nabadda ee la gaaray bishii Abriil 1998. heshiiskaasna waxaa lagu soo afjaray kacdoonkii hubaysnaayay waqooyiga Ireland ka bilaabmay 1996. dhibaatooyinka maanta taagan waxaa ka digay labadii ra'iisul wasaare ee garwadeenka ka ahaa bilowgii iyo kamidhalintii heshiiskaas nabadeed, waa John Major iyo Tony Blair, mar ay booqasho wadajira ku tageen waqooyiga Ireland intii lagu jiray ololihii aftida ee 2016-ka.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ireland ayaa sheegay in ay jiilalkii uga heshiiskaasi jimcaha wanaagsanaa iyo jiilasha soo socda in ay amiraha heshiiskaasi loo ilaaliyo oo aan waqooyiga Ireland aanay dib uga curan xiisadihii diimuhu. Waxa uu intaasi raaciyay in mas-uuliyiinta iminka talada haysa ay ilaaliso inaanay sidaasi dhicin oo ay qabtaan wax kasta oo awooddooda ah oo xasilooni dhab ah looga hirgarin lahaa waqooyiga Ireland. Cabdixaafi Dacwuud Ismaaciil, V O A, London.
Waa hagaag dhegeystayaal, haatana dhinacii suugaanta aynu jaleecno.
Siyaal guud ahaan idaacaddeenni waa naga intaas. Waxaa idin la socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. An incident at Iran's Natanz nuclear facility Sunday was caused by an act of nuclear terrorism. That's according to the country's nuclear chief, Ali Akbar Soleihi. And according to state TV, adding that Tehran reserves a right to take action against the perpetrators. Earlier Sunday, the spokesman for Iran's Atomic Energy Organization had said that a problem with the electrical distribution grid at the site had caused an incident. The spokesman said that the incident caused no casualties or contamination. The facility, located in the desert in the central province, is the centerpiece of Iran's uranium enrichment program and is monitored by inspectors of the International Atomic Energy Agency, the UN nuclear watchdog. China's top disease control official says their vaccine's effectiveness is low, and the government is considering mixing them to get a boost. Chinese vaccines don't have very high protection rates, said the director the China Centers for Disease Control, Gao Fu, at a conference Saturday in the southwest city of Chengdu. Beijing has distributed hundreds of millions of doses abroad while trying to promote doubt about the effectiveness of the Pfizer-BioNTech vaccine made using the previously experimental messenger RNA and mRNA. Again, China's top disease control official now saying that the vaccine's effectiveness is low and the government is considering mixing them to get a boost. More at voanews.com. This is VOA News. Australia has abandoned a goal to vaccinate nearly all of its 26 million population by the end of 2021. This follows advice that people under the age of 50 take Pfizer's COVID-19 vaccine rather than AstraZeneca shot. Prime Minister Scott Morrison said in a Facebook post Sunday afternoon, Australia had banked on the AstraZeneca vaccine for the majority of its shots and had no plans to set any new targets for completing its vaccination program. This Monday marks the day that millions of people in England are getting their first chance in months for haircuts, casual shopping, and gym sessions as the government takes the next step on its lockdown lifting roadmap. Nationwide restrictions have been in place in England since early January, and similar rules in other parts of the UK to suppress a surge in coronavirus infections that swept the country late last year, linked to a more transmissible new variant first identified in southeast England. Britain has had Europe's worst coronavirus outbreak with more than 127,000 confirmed deaths. Non-essential shops have been allowed to reopen, along with hair salons, gyms, and outdoor services at pubs and restaurants. Some Britons continue to leave floral tributes to Prince Philip outside Buckingham Palace Sunday, despite authorities requesting them not to congregate in line with social distancing guidelines. Philip died Friday at Windsor Castle, where he and Queen Elizabeth had resided through the coronavirus pandemic. Buckingham Palace said his funeral would be held on Saturday, April 17th, with long-established plans redrawn and scaled down because of COVID-19 restrictions. The prince will be given a ceremonial royal funeral rather than a state funeral. There will be no public processions, and it will be held entirely within the grounds of Windsor Castle and limited to 30 mourners. It was supposed to be a unifying weekend for a Republican Party at war with itself over former President Donald Trump's divisive leadership, but Mr. Trump himself shattered 2 days of relative peace in his closing remarks to the GOP's top donors when he insulted the party's Senate leader and his wife. Mr. Trump veered sharply from prepared remarks Saturday night and instead slammed Senate Minority Leader Mitch McConnell as a stone-cold loser and mocked McConnell's wife, Elaine Chao, who was Trump's transportation secretary. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News. We'll be right back.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voices of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, April 12th, and here are some of the stories we are covering. Vote counting is underway in Sunday Benin election that the opposition says was poorly attended.
All over the country, people did not go out to vote. Even they are calling them to come and vote, but they didn't go and vote. But when they publish the results, then we see that they have 90% of
vote. They are also counting votes in Chad, where President Idriss Deby is suspected to win a sixth term. South Sudan President reshuffles his government amid slow peace implementation. The fate of thousands of refugees in Kenya remains uncertain. And militants attack humanitarian aid facilities in Damasak, northern Nigeria.
These attacks on humanitarian organizations are senseless, and perpetrators should be held accountable. And we are really calling all actors, especially the government of Nigeria, to ensure that the humanitarian space is preserved.
And Liberia becomes the first African country to introduce the typhoid vaccine into routine immunization. Those stories plus Samson Omale's sports are coming up on Daybreak Africa. Is underway in Sunday Benin election that the opposition says was poorly attended. President Patrice Talon is seeking a second five-year term that the opposition says violates his pledge not to seek another term. Sadiko Ayo Alao is the president of GERDES Africa, a research group on democracy and economic and social development in Africa. From the Benin capital, Cotonou, he says the election was also marred by violence and irregularities.
People are not voting. But the result that we publish will be different because even in places where the voting pool are not open, they are saying that there are a lot of people, but the journalists, essentially the international press people, they saw that people did not go out. But as you know, the result will be positive for them.
I saw the cell phone videos and it showed that there was shooting, military shooting in the street. What can you tell us about the violence?
Yeah, they killed a lot of people yesterday because they could not transport the electoral material to some places, especially in the north. People are still demonstrating in the streets. Some of them have been killed, but demonstrators also have been arrested. More than 500 demonstrators have been arrested in various places, including Cotonou, Port Novo, and the northern region as well. But so far, we don't have exactly the number of people that have been killed.
President Patrice Talon said Sunday when he went to vote that there were people who have mobilized fighters to attack the republic. Police officers have been attacked with weapons of war. That's what he said.
Yeah, I just made the statement, but which is totally wrong. Because our constitution provided that they cannot give, order cannot be given by president to kill people or to shoot people. If there is no regulation adopted by the board of government and then approved by the parliament, but none of these things happen. People think that there are mercenaries that are being sent to assist the army. And because they were not speaking French and they don't speak any local language, and those people, mercenaries, start shooting with national local soldiers as well.
It was the opposition on Saturday that called for on its supporters not to turn out to vote. People say, well, why not go and vote? And maybe you might be able to defeat or beat President Talon.
Yeah, but even today, the voting booths are closing now. But most of the people, they don't have 10% of voters. All over the country, people did not go out to vote. Even they are calling them from house to come and vote. But they didn't go and vote. But when they publish the result, they will say that they have 90%, of course. When you don't have peace in mind and there is no peaceful environment, people will not go out to vote.
When would the results be released?
Normally in Benin, the result is published after maximum 5 days, but I'm sure they'll publish the result tonight or tomorrow morning saying that he won, he got 90%. Because they need to do it very quickly because we have no more power since about 5 days.
Sadiko Ayo Alao is the president of GERDES Africa, a research group on democracy and economic and social development in Africa. He You are speaking with us from the Benin capital, Cotonou. Votes are also being counted from Sunday's election in Chad, where President Idriss Deby is expected to win a sixth term. Deby, in power for 30 years, is expected to win re-election because critics say he has intimidated and jailed his main challengers. Clement Abaifuta is the president of the Association of Victims of former President Issa Hayatou's crimes. He says many Chadians chose to stay home because they don't believe that Sunday's election represents democracy, especially after 30 years of President Deby rule.
The election is not free, and people were afraid because everywhere you can saw military and the vehicle of military going around, and the people were afraid. Two, some didn't find their name or didn't collect their election card, and the most of them don't believe on this election it taking place today.
In addition to President Deby, who are some of the candidates that are running against him?
I was told that most of them, you know, the question of the election system is not going from them. And they are not, you know, as I said, they're not in our country, they're not considering as opposition. There's no opposition. The real opposition take off and they just squat him, let me say that, because of the issue of the election or the democracy. Just call them and organize them for this election.
Clement, what can you tell us about this announcement that was made by the Interior Minister saying that the government arrested at least several people, including some of politicians, after it discovered a plot to assassinate prominent political figures? Who are those arrested, and how true is this allegation?
I cannot argue because now I'm at home, I'm sick, and I read and I hear you, so I don't have some element to argue.
So you said that the turnout was very poor.
Very, very poor.
Why do you suppose the people did not turn out?
Because, you know, they didn't believe or they don't believe in the ruling of the country or the situation of the country. Because after 30 years, the same kind of ruling the nation. And, you know, you cannot get medicine, you cannot schooling, you cannot grow your teeth. You cannot have water, you cannot have electricity. So I think that all of the wealth of the country is not going for development of the country.
Clement Abaifuta is the president of the Association of Victims of former President Issa Hayatou's crimes. He was speaking with us from the Chadian capital, N'Djamena. The United Nations has condemned terrorist attacks against humanitarian aid facilities in the town of Damasak in the northern Nigerian state of Borno on Saturday and Sunday. The Nigerian military said the terrorists looted humanitarian offices and killed two unidentified men. Tom Pere Costa is spokesperson for Western Central Africa with the Norwegian Refugee Council. He said the attackers set their guest house ablaze and destroyed life-saving relief supplies, including aid delivery vehicles.
What I can tell you is that yesterday, around 4:30 p.m., armed men launched a full-scale attack on the town of Damasak. And several humanitarian organizations suffered heavy destructions. We, NRC, have seen our guest house destroyed, burned down to the ground. There is nothing left. Our vehicles were burned as well. The house was looted. And several organizations were affected by this. And also, and what's really concerning is that the common warehouse where several humanitarian actors store their stock, the food, the material for humanitarian support, this warehouse was looted and destroyed as well. So we don't know really what is the situation of our stock, but we expect the worst.
What kind of work exactly does your organization do in that part of Nigeria?
NRC works a bit everywhere in northeast Nigeria, in Borno State. But especially, specifically in Damasak, we provide water and sanitation support. We provide clean and drinkable water for the displaced people. We also support them by providing shelter so they have a place where to stay. We provide legal assistance and offer a livelihood opportunities as well. But what we also do when there are absolute emergencies is what we call rapid response, basically taking care of the new waves of displaced people.
Northeast Nigeria has been a volatile area in Nigeria, particularly because of the activities of, say, Boko Haram and other militants. Does your organization know exactly who might have attacked your facilities?
We don't have precise information about the perpetrators of the attacks. There are reports online mentioning ISWAP. But what is important to understand is that no matter who's attacking, the international community, the donors and the government really need to make sure that humanitarians are able to deliver. Otherwise, we will not be able to support the large displaced population. These attacks on humanitarian organizations are senseless, and perpetrators should be held accountable. And we are really calling all actors, especially the government of Nigeria, to ensure that the humanitarian space is preserved and that the populations are protected as well.
Tom Pere-Costa is the spokesperson for Western Central Africa with the Norwegian Refugee Council. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, April 12. The fate of hundreds of thousands of refugees in Kenya hangs in the balance as UN officials try to dissuade Kenyan authorities from closing two camps that many have called home for the past three decades. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
The Kenyan government announced its intention to close the Dadaab and Kakuma refugee camps on March 24th. It gave the UN Refugee Agency 2 weeks to come up with a roadmap for returning home the 430,000 residents of the two sprawling camps. Most come from Somalia. That deadline was up Thursday. However, the refugees and the UNHCR have been given a last-minute reprieve. News organizations and activists report Kenya's High Court on Thursday suspended the government's closure order for 30 days. UNHCR spokesman Baba Baluch says his agency is deeply concerned about the impact Kenya's closure of the camps would have on the needs of the refugees, including their need for protection from the COVID-19 pandemic.
We are in constant dialogue with the authorities on the issue and have been urging them to ensure that any decisions allow for suitable and sustainable solutions to be found, and that those who continue to need protection as refugees are able to receive it in line with Kenya's national and international obligations.
Baluch says a statement issued by the UNHCR's office in Nairobi recognizes the generosity extended by the people and government of Kenya towards the refugees for many decades.
The statement says that UNHCR has shared with the government of Kenya a proposed set of sustainable and right-based measures aimed at identifying solutions for refugees living in the Dadaab and Kakuma refugee camps. We have heard the concerns expressed by the government of Kenya and hope that these measures will be a significant step forward in accelerating, as I mentioned, sustainable solutions for all those concerned.
The UNHCR's plan includes a provision for increasing the voluntary repatriation of refugees, taking into account restrictions imposed because of COVID-19. It proposes that some refugees from East Africa be allowed to remain in Kenya and become self-reliant and contributing members of society. The plan also calls for the resettlement to third countries of refugees who would run life-threatening risks were they to be returned to their countries of origin. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
South Sudan President Salva Kiir over the weekend made changes to his government. Presidential spokesperson Atain Wek Atain says the changes were normal and included the appointment of a new army chief.
Well, it was a mini reshuffle that has affected the former Minister of Presidential Affairs, Honorable Nihal Deng Nihal, and affected the former Deputy Minister for Defense and Veteran Affairs, General Malik Ruben, and also it has affected the reorganization of the Staff Council, which has affected the former Chief of Defense Forces, General Johnson Ngimongkot, who was replaced by his deputy for administration and finance, General Santino Dengwon. The Chief of Defense Force was actually made ambassador of South Sudan to Brussels, and the former deputy minister of defense was also appointed the ambassador of South Sudan to Eritrea, and the former GIB, which is the external service branch, was appointed also the ambassador of South Sudan to the state of Kuwait.
Of course, given the combination of the South Sudan government, one will always be interested in knowing whether these changes were done in consultation with your first vice president, Dr. Riek Machar.
No, there is nothing that requires consultation with the first vice president in this regard, simply because the president, on reshuffling the proportions that is given to his part of the agreement, he does not need to consult with anyone. He can consult within his portion, which he did sufficiently. Only if the affected person is from the SPLM-IO, that requires Dr. Machar to agree on. But this is about the portions that is led by President Salva Kiir. He does not need to consult with the first vice president. Also, the army, which was reshuffled yesterday, is still not the unified one because the security sector has not been unified.
You know, it's been years since the government was formed. Still, you are still talking about the factions of the government belonging to Dr. Riek Machar and the faction of the government belonging to President Salva Kiir. The revitalized peace agreement was in 2018. Is it going to take a decade now, 10 more years, before you people completely approve the agreement?
No, there has been a slow phase of the implementation, but the agreement was given 36 months, which has been running behind, and we are left with few months according to the date the agreement was signed on the 12th of September 2018, which by 12th of September 2019, the 3 years would have elapsed. But because of the slow implementation, we are not expected to go to election after September. Or before September, because of the difficulties that are attached to and even the practical aspect of it. So we are expecting the elections to happen, you know, afterwards. It is the parties to agree on the appropriate dates and the appropriate year, but it will not go for a decade because the political problem in South Sudan are so deeply rooted to the extent that if there is no free and fair elections held between 2022 and 2023, South Sudanese will not be able to have any other legitimacy to hang on.
Atain Wek Atain is a spokesperson for South Sudan President Salva Kiir. He was speaking with us from the capital, Juba. Liberia has become the first African country to introduce the typhoid vaccine into routine immunizations. The vaccine was introduced to children during a five-day nationwide campaign. In 2019, Liberia had 5,836 typhoid cases. Adolphus Clark, Liberia's expanded program on immunization manager, spoke to Ricky Stryak about the benefits to rolling out the vaccine and the challenges of doing so during another pandemic.
The fact that the vaccine has been launched, this is another milestone in the fight of reducing the morbidity and mortality of vaccine-preventable diseases in Liberia.
How did the vaccine rollout go? Was it well-received? And, you know, where do you go from here?
We are across the 15 countries. We know that the uptake is something that we are working on because we are administering a vaccine at the time where there has been mis- and disinformation about vaccination relative to the most recent situation about the COVID-19 vaccine in Europe. And so there's a little bit of apprehension, but we are working with our communication team to ensure that we can intensify our community engagement efforts and continue to sensitize and educate our people that there's a difference between the type of vaccine and that of the COVID vaccine. More so, the target groupings, they are not the same. For COVAX, the COVID-19 vaccine, you're looking at people 18 years and above. For typhoid, we're looking at children 9 months to 14 years. So we are beginning to see uptake increasing by the day. But we look forward to see how we can do more to accelerate that.
Is skepticism around the COVID-19 vaccine impeding some of the efforts to roll out the typhoid vaccine then?
I see it as an opportunity that it has built us as a country to be able to engage our people more. Yes, one would call it a challenge, but for me, I see that as an opportunity because what that tells me is that we need to do more community engagement. We need to interact with our people at the lower level more and help in addressing or allaying their fears. So I wouldn't want to view it from the angle as a challenge. I think it's an opportunity. We just need to cultivate that opportunity.
So you mentioned working at a local level more. Can you tell me kind of some specific examples of what you think that might look like in Liberia?
Hesitancy or refusal or non-compliance is not pronounced in Liberia, but it's also, you cannot erase the fact that people are skeptical or have some semblance of fear relative to making decisions on whether to allow their child or children get vaccinated, especially in the midst of administering a COVID-19 vaccine. Like I said earlier, this is an opportunity. We need to speak to our people more. We need to engage them more because if we don't do so, then we allow mis- and disinformation to thrive for a very long time period, and that could further injure or hurt the immunization program. So
that was Adolphus Clark, Liberia's expanded program on immunization manager. He was speaking to Ricky Stryak from Monrovia. Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with results from match day 4 of the CAF Confederations Cup. South African side Orlando Pirates dominated Libyan outfit Al Ahly Benghazi, winning by a 3-0 scoreline on Sunday to move to 8 points in Group A of the Total CAF Confederations Cup. Orlando Pirates coach Joseph Zimbauer seems to be getting cautiously optimistic about the possibility of his side challenging for continental silverware in the CAF Confederations Cup.
We are happy about this. It's the things what we want and what we see as a trainer. We are happy about the attackers.
In Group B, Cameroon's Cotton Sport consolidated their grip on the 2020-2021 CAF Confederations Cup Group B top sport, thrashing NAPSA Stars 5-1 in Garoua on Sunday afternoon. Cotton Sport raised their tally to 9 points on top of Group B, 4 more than their closest rivals Algeria's JS Kabylie and 5 more than holders RS Bakane of Morocco, while NAPSA Stars remain bottom with a lone point. Soleimani Abubakar, the Cotton Sports head coach, was full of praises for his players.
Now we are playing at home. We are playing at home. Morally, we are free. We are free. That's why the players expressed themselves without difficulties.
Mohamed Fathi, NAPSA Stars coach, blamed the defeat on the injuries picked up by some of his players before the game.
But also, we created a lot of chances. Our players, I think that the experience played a big role on this game. But I think our players, we have our backlift is injured from the first game. And also, we have some setback.
Meanwhile, in a Group C match, home side Sfaxien came from 2 goals down, equalizing with a 93rd-minute penalty to force a 2-2 draw with fellow Tunisian side Etoile du Sahel, while Zambia's other representative, Nkana, revived their Group D qualification hopes, completing the double over Tanzania's Namungo 1-0 in Ndola. In the CAF Champions League, all 8 teams for the quarterfinal stage of the competitions have emerged following the conclusion of the group stage of the 2020-2021 CAF Champions League on Saturday. Algerian side MC Alger and South African side Kaizer Chiefs were the final 2 sides to secure quarterfinal berths, while Egyptian side and last season's beaten finalist Zamalek crashed out. Others who had earlier booked their place in the last 8 include Simba SC of Tanzania, Al Ahly of Egypt, Mamelodi Sundowns of South Africa, CR Belouizdad, Wydad Athletic Club, and Esperance de Tunis.
And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, April 12th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butter in Washington, wishing you a great week.